Said Music Africa.
Guys in the Paris, yeah. Music Lobster. Okay, umfo. Killer Boys, yeah. Peni na ya mbakalia muma 2 pin 12. Una wanzanga benzo tashi ati please don't off. We iwe tie pitiliza wandia uzachiriza. Pene mama funo fika bonze nao zafikiza. But every jepa breaki nenzo pangisa tubungwe. Tipo ya poma flows ya ze kingi ya ze ikwe. Batita benzo menya tie fita fya tsunge. You need to focus on your school kutunga leko na ngwe. Na pijamo peni unga felu ke exam. Ya boya fika na pasapo noma wanu. Kubondi ya kakana na skuru na isi ya nichitajeni. Kankala mumutu music apia. Early 2014 na zipeza mzaifa. Sininga nami did my part to survive, yeah. Jam jam puti na panga na crew yanga. Koten na pasva ya mbozula na wanzanga,
huh. Patwa sambu tuka mwai. Na shere nika. Until I met this guy. Okay, umfa.
First day we met ya de bato na shkudu. Mubrak trous na valapo na chiudu. Another ring kapu ati nimveka chekudu. Tikangala chepo mozi we can cook good foodu. After some days that I yapo na chisongu. Control the people nangu sina ende longu. Wanama ya ya nazari kare. Benzo ziva mugadye ni kujite nzeri vandare. Then I realized 2 kingdom same kingdom. Nishijie ni ndisa tiruling a game. Yonze tikapanga program ine nenzo trip. Ani land road nandala ya mene ye nenzo yopa. After some issues nazipeza cheneka. Nazayapo na chunde meba rope nizembeka. Still not pushing mafanzi bamboleka. Kusupport ya music ni kapitia mambo seka.
Yeah, to all my fans, just keep believing me. I'll never let you down. Promise. Killer Boys Empire, yo. Skies in the barracks, yeah. Ruby Nix, Fan Killer, na God Level. Brother Boy, Modric James, Slim Tash on the beat. Yeah, I'm gay.
Hi, Mama Slim.